beat, metal boom. Yeah, yeah. Bone Bronx finest. Wenge. Kiwalani stand up. Refa shapiga kipenga. Mchanga kiganjani kama vipi puta. Na mstari umesha choro kama vipi vuka. Nikubonyeza nyingi nyingi mpaka ujisi kufa. Kama umepigwa sound kwamba pia wezi mtiti gusa. Na hisi damu kila niki nusa. You are the are you expecting many a cheer fisi bucha. Msio nipenda kune disi ruksa. Nacho data kuona kila flow yangu juu ya beat super. Kama wazo lako kiki futa. Staki rosary kwenye ngoma yangu need fifi kupa. Wachaga wawa nipandishi mzuka. Mshawe kaga kwenye rhyme shopu zangu wakafilisi duka. Msela nasija diriki futa. Wakati home kila bada nyumba tano kwenye switi pusha. Zingatia ushauri niki kupa. Kila time ni so mjomba kauna kipisi tupa. This is rap, not freestyling. So if you wanna call the rappers, put my name on your speed dialing. I'm a hustler and I keep grinding. I drop dirty bars in front of my daughter and she keeps smiling. Na washushia wanangu rap time. Na wanafam kwamba mowes on the right time. Riding like I'm in the dark sun. And cause I don't smoke, so before the verse I gotta pop some. Na ulizwa pee when I'm kali, why you don't shine? And why you letting these rappers cross line? Na checka cause I feel so fine. Wanangu nyini penny, just a little time and the door is mine. Kina flani ndo ako so simple. Lakini mimi popoto takapo niona you adore ipo. Na wezi niona mina bold disco. Misi pagawi na washkaji wapia kata gama old people. Waso nipenda wato shaji fear. Salute to all the real ones. Boda boda na bajaji pia. Mara moko na washkaji bia. Ukiacha wine, champagne, tunagonga mpaka nyagi cheers. Heh, hizi ya rakati kama Gupta. Marapa wao wakigusa shati na pangusa. Kia machao leo kwenye chati. Na washusha huku chini na watege shela kati na nanusa. So many disciplines sina. Maybe the adimu haunipati Beijing, China. Tena msiombe nisimame njia zenu. Mtalia njaa na sita wabakishia menu.